Props aside, it's Freaky the Showstopper. Showing you how it's time.
Hello, hello, nimekuja na tangazo. Muone ni kwa macho. Kama mbeletisha moyo wangu.
In the mix.
Wakile kitu my baby.
Showana. Hakuna aga. Kile sita weza pala. Showana.
Nahisi. Niko kwenye njozi
Freaky
Kuva menkolea Kuwa mkasi tamani
I've been upset cause I know I love me better
Metro Area's number one party DJs. Hit City Entertainment DJ.
Freaky
Shajionea Kwamba sina lolote Bila wewe siwezi endelea Naomba tuendelee Yalikuwa matamu mapenzi yetu Yalikuwa sopa Exit again uliyoisoma Kama ndoja moto nimekiona Aku siwezi kujifanya niko sawa kumbe inachoma Inaumiza nimeshindwa kukaza Mweza konataka turudiane Mwezi unataka turudiane Mweza konataka turudiane Mwezi unataka turudiane Once Na kitu na wepokea japo tu Nikuongeleshe kakitu Ukonje kila mtu wa mtu Nishakuwa single masiku Basi nielewe kiduchu Tumalize ili vifu Nimeshindwa
Kumuvuoni
Nimeshindwa
Kumuvuoni
Hata siwe Wanawezaje
kumuvuoni
Exit wageni uliyoisoma Kama ndoja moto nimekiona Aku siwezi kujifanya niko sawa kumena choma Inaweza nimeshindwa kukaza
In the mix.
You make me lose my mind.
In the mix.
You give me something poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love. Because I got you, my love. If I offend you, it's in my path. And we come back, apologize. Baby, girl, you say it, honey. Poco angu wa uhakika. Uni utamu gani. Weza kome nishika. Baby, can you say it, honey? Wako nguwa uhakika Honi utamu gani? Muda wote furumai
Baby, let's go far away
Far away
Baby, far away
baby.
Papa, I like it so my love. Let me call you sweetie honey. Wako nguwa uwagika Muni utamu gani Waza kubinishika. Let me call you sweetie honey. Wako nguwa uwagika.
Freaky
utamu waka ndani. Onda wote furumai.
Kwenye njozi uba menkulea kuwa mkasi tamani tena nakusi ulilinde penzi mwenzako nimenogewa hoitabani na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari kukupenda ni wajibu nisiulizwe maswali. Baby, nipe taratibu uo utamu asali. Kukupenda ni wajibu nisiulizwe no no. Kwa kuntangangana
tangangana
kwa kuntangangana
tangangana
kwa kuntangangana tu
tangangana
kwa kuntangangana
tangangana.
Sababu I love you. Yeah, I love you. Naanzaje kukuchiti na kifata kipi? Hakuna jipya duniani nishafanya utafiti. Tena umewaacha mbali ulipowe awafiki. Maumbi yangu toka kale nimepata rafiki na ata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari kukupenda ni wajibu nisiulizwe maswali. Baby, nipe taratibu
kuwacheka aliwaacha wote alokuwa nao before mikono yake so ya kupika ni kunishika shika na kunihesabia do kukutetea ametulia show show time kuna navyopanda chobo mahali kwa mitatoa ngamia wakitaka ngombe nitawaongeza kondo unabala baby unabala unamara baby unamara unabala baby unabala. Hata ukikata baby nikifa yo. Utamu nipunguze ama niongeze baby.
Ongeza.
Mahaba nikupe yote ama yanatosha baby.
Baby ongeza.
Utamu nipunguze niongeze baby.
Ongeza.
Dizi na nini muogo baby.
Baby ongeza.
Nawa 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 siwa nangani nawa.
Now what?
Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now what? Now
is internationally. So kifisi fisi, mabaya ki Somali. Oh, ujua mimi swezi kukwacha wewe. Nataka uishi na mimi. Sina chance kwache, oh, please. Ah, nimetandika busa tiketi kwenye roo. Kariko kesha marashi, demo. Kama unakucha, kama unako. Wena malaika, kulwa na duto. Tanda yonivuta, mahaba yako. Mama nakuvita, ucheke yako. Nawa, 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 ali nawa.
Sijawahi pata penzi la hivi. Hii kitu kutoka siyo raisi. Hata kuzama pia siyo raisi. Na hisi nimekolea sana. Kuli hivi siyo kawaida. Mana we ujiajia mwenye. Umeniteka, umeniiba. Oh, oh, oh. Doto zangu toka zamani. Kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani. Kichwa ni anitawale. Doto zangu toka zamani. Kupata mtu kama we. Hata inipa burudani. Hivi, oh baby, ani. Nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi.
Oh yeah,
na hapo nilipo nipo kileleni. Kama Kilimanjaro. Napenda unavyonipa vitu laini. Na chizi kana ulio nayo. Baby kuona we nasikia raha. Kukubata nasikia raha. Suno jua unavyonikuna. Usini achenda kesha ba. Doto zangu toka zamani. Kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani. Kichwa ni anitawale. Doto zangu toka zamani. Kupata mtu kama we. Hata inipa burudani. Hivi. Oh baby, baba.
Moyoni peke yako umekaa, you're the only one.
Ana nipa tente na mpaka sali.
sipendi msipendi wala sijali.
Mwangi.
Eti baby kweli, usiponona punzi na bananana. Eti baby kweli, unaumisi utamu bananana. Eti baby kweli, sakando hivyo kwa nini tuagomba nanana. Au ndo kweli, tamuna chungu ndora ya kupena nanana. Hawajui yo, baby hao nazomipa. Wapi unanishika, nando mana mwengine sitaki. Hawajui, nanabiopenda sifa. Basi hapa bitwa, mara najonga nipenda na unyaji. Nachotaka ni wambira unanipenda dali. Hautaki kuwa na mimbali, bila mime hawezi. Basi nyambe ni wambie wajue. Kauna nipenda dali, usiku bila mihaulali. Miendo wako mpenzi, basi nyambe ni wambie wajue. Tunapendana.
Mimi hapa, mimbo sokani tena. Penzi ni hadithi za siku nunu, iwe kwenye furaha nyakati ngumu. Penzi ni maradhi nishikwe pumu, nimekupenda we ashki majununu. Usinificha dharani baby ni chumu, mengine tuyafanye tukiwarumu. Aki ya Mungu wanayo kini thurumu.
Bombo clad
na nyonga ndumu. Oh wewe, sitaki ni kukwaze, usini kwaze. Tukawa kwa maneno watutangaze. Wengine wanangoja siku gombana. Oh wewe, penzi kwenye kibaba ni jaze jaze. Mambo ya kini kaba uniliwaze. Leo tune mlenda kesho nyama. Basi nambie ni wambie kauna ni penda dali. Usiku bila mihaulani, bila mimi hawezi. Basi nambie ni wambie wajue.
Kauna ni penda dali. Usiku bila mihaulani, kilo kumpezi.
Basi nambie ni wambie
wajue.
Mwendo
lakini naogopa utanyona kana vivu hivi. Oh, siti kuna mwanezi wapembe na sisike. Mara naogopa watanyona kana vivu hivi. Asa sijui ndo kinga, sijui ndo fala, au sijui maswea. Ila napata tabu kiomba lima. Mana na shingo kulata kulala. Mnyonge na nyomonya. Wazo napata tabu kiomba lima. Hani kwako michizi poyoyo. Usende mbali nami, wendo tulizo la moyo. Hani kwako michizi poyoyo. Usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe
nani
wakunilioanza
nani
kunipembeleza
nani
wakunipepea nilani.
Na kama si wewe
nani
wakunilioanza
nani
kunipembeleza
nani
wakunipepea nilale. Kuna venye utimamu, unanituka na kwacha karamu. Hii naituwa gekitalamu, ukitajwa kimoyo ni paa. Wai 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 tamu, mshwiti shwiti babogamu. Yani yam 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 yam, ndo mapenzi au fala. Wai wai wai,
kwanza yote tisa kumi. Moyo mila mbisha kambi, na
nani kwa penzi sabuni la nitakatisha
kwa nasubiri nivunjike penzi hili hatutishwi na tumbili kuachana na pende mwenyezi
ni koko micheze poyoyo usende mbali nami
kizo la moyo
freaky
Nitaga baby, baby. Usiku na nitaga wabavu. Alafu mwenye mi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha. Hata apewe nini, hawezi kuniacha. Amesema mio mwisho kunipenda, hawezi kuniacha.
From the head to the toe, we're about on top notch. Baby girl, kiwa kwa kona jipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kiku saki ni tanyani, come, come. From the head to the toe, we're about on top notch. Baby girl, kiwa kwa kona jipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kiku saki ni tanyani, come.
Shika moi, shika raw. Juma pio aligay. Washi wone na kugenda, na kupenda kama holiday. Kwanza unavyonipea mambo mazuri mambo yeah. Kuna level wanna show you, loving you I swear and I dare yeah. Unawaringia, haringia kiona wanalia, wanaumia. Sipagawe na matutu kwani mwindo baba yao. Okay baby, ringa ni vimbe, usha body. You're one buddy, me one nobody. You're my buddy, you're my fantasy. You're my everything, girl.
From the head to the toe, we're about on the top notch. Baby girl, kiwa kwa kona jipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kiku saki ni tayari kama.
Kama utani moyoni ya meingia na mimi mbesha zama.
In the mix,
tulikutana TikTok do mwanzo kufamiana. Mala ghafla binu, kila kitu tunaendana. Ame ninaza ka uimbo, sitakia cha kumtazama wewe. Penzi mbona limenoga, tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzijata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Aza nataka watu wananipenda niite baby.
Baby wangu,
kwa wasioamini wewe ni wangu niite mai.
Mai wangu,
hata ukiniposti caption andika sweetie.
Sweetie wangu,
ukija kukutongoza ombie nina mpenzi.
Mpenzi wangu,
Konde boy come number one. Mwombe Mungu uzima, tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe, nikupe. Iwe mabunde milima, we fly any weather. Dubani ndo mimi wa upendo. Nikupe, nikupe. Mwoga kuchiti no resi, ya uongo ndo kabisa siwezi. Naikiza mono tambani mwezi, na kuposti wajue sijiwezi. Baby, una penzi mbona limenoga, tamu kuziri ata soda.
penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga tamu kuzia tasoda. Penzi mbona linamwagika. Ah, so minataka wajue kama unanipenda niite baby.
Ntampata wapi jamani, atanipa mani muda wote burudani. Kwenda nje sitamani, waniulize majirani yuko wapi huyu jamani. Simu yake nikimbilie, ole wake anifanye nilie. Niwe wake iwa kwangumie, ayo mapenzi nkoradi siwasikie. Yama kama huya tapata wapi, kama huyo tampata wapi, kama huyo tampata wapi, kama huyo tampata wapi, tampata wapi.
Kilala ni mwote yetu, niko chini aje juu. Taratibu hakini kuma vitu, anibuta mkila siku. Kwa ujazo sifanya kiduchu, hapo tu, ropa tu. Nikisho shia nasupu niwe wake, awe wangu. Changu chake, chake changu.
Mama umeiva sukari, nimekubali utamu kama sali. Mama umeiva sukari, nimekubali utamu ni watari.
Jamani huyo ndo baby,
namonaje
shemeji enu,
namonaje
zenu ndo nimefika,
namonaje
shemeji enu,
namonaje
sini mejua kuchakua,
namonaje
semeni kweli,
namonaje
jamani huyo ndo wangu,
namonaje
baby,
namonaje
slow 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 mind is slow slow. Slow, 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 slow,
slow. Upendo wako ndo unaonipa wivu mpaka naogopa. Hivyo best, sitaki maumivu, nimeshachoka. Akili zangu ni kama maji jikoni yanatokota. Punguza kasi, njoo taratibu utanikokota. Jamani, mimi umeniwa.
jamani huyo ndo baby.
Namuonaje
aishi majirenu.
Namuonaje
nimejua kuchagua.
Namuonaje
anang'ara huyo.
Namuonaje
jamani huyo ndo mimi.
Namuonaje
baby yake mimi.
Namuonaje
nimejua kuchagua.
Namuonaje
anapendeza.
Namuonaje
slow slow. Slow slow. Slow slow, mind is slow slow. Slow slow, slow slow. Slow slow.
Entertainment DJs.
It's been a really long time. Tango ni kuvutie. I only called today, but I think about you every day.
Think about you every day.
Najua nilichoma, yeah. I take the blame. Juu tangu iyo day, I've never been the same. Find me at BND of late kila weekend. Nimekosa na wengi. Lakini sisi I'm regretting. I know you know me well. Usikate juniko mlevi. Please don't hang up on me. Niaje niseme ukweli. I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje. I'm not stalking you, niliona umepost. Pictures are cost, your new man doing the most. You seem happy, you seem so happy. Called to let you know I'm taken but available for you. Bestie, bestie, when you give me your phone. Cause you don't understand what the hell is going on. Killing money reminds me I'm alone. Oh, I need to call her now. She needs to know what's in my heart. Oh, oh, oh. I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje na wapenda shingo.
City Entertainment DJs.
Macho yangu yana pazia, yamekona wewe, mchumba wewe. Moyo wangu shakuzimia, nakupenda wewe, mpenzi wewe. Nasi unajua baby, tukifa ni peponi, mabaya siyaoni. Mwenzako bila wewe, imani tanitoka sana. Jua na kutie. Na hapa kwa shida. Na hara ninawe. Na hapa kwa shida.
Mwenzako bila wewe, imani tanitoka
showstopper.
Hello, hello, nimekuja na tangazo.
Kupenda ama kukujali kukuheshimu nifundishe kukokea, kukulea, kukuelewa. Kama mtoto kukuelewa kwa mimi, hata usio ya nina. Nana, kimwili naishi, ila wendo roho yangu, ukiondoka upande wangu, nimesha. Hivi bado ujahisi, waga napoteza utima, usipopokea.
Upendo umezama ndani kwangu, sijelewi upo kila muda we, uwe sio yuda we, uwe usaliti nisio vitu yao. Oh baby we, ndo mana nataka ujue mbio yangu wewe
Showstopper. Freaky the Showstopper. What's that?
Nibache tena titi kala kitandani funike kwenye shuka nishike mama ninizike mama basi mtoto mkumbate kwenye chombo nizame maji wine kunyu nishika hapa rudia hapa ongeza hapa mtamu baby unavyo nishika hapa rudia hapa ongeza hapa mtamu baby unafanya roho inagonga
inagonga
sijiwezi unaniona.
Sometimes my pensi nira, sometimes karama, kuna kupanda kushuka. Ueni kama kawa nishika, nika kama tika, baby unavokatika, pensi lako limeni pasifa. Ueni kama kawa nishika, nika kama tika, baby unavokatika. Zilako limeni pasifa. Moyo umegonga pa, 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 pa. Moyo umegonga pa, 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 pa.
My baby, baby, unafanya roho inagonga.
Kila siku na labata baby, deli na kufuata, inga najua wengi wanakutaka baby.
Kumpata so rahisi, yani kweli Mungu umenibariki. Mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, baka sasa penzi liko lit moto kiukweli. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera, nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dondo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu. Mapenzi gani haya nayo nipa, baka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa, au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dondo chini ya mpera, nimeokota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dondo.
Na mbala mwezi zimulike mchana, ili watu one vile tunapendana. Baby ajali ya mapenzi mioyo imegongana, na sitaki nipone nife unizike mama. Mindege wako nitarejea, niruke niende wapi? Kama kitanda kitalegea, tushuke kwenye busati. Nibusu nawe nikubusu, mchuchu nimekumea hali kasusu.
Wako nimezama, penzi nipatie mazima. Jeuri sina, akintafia majina. Vyakuiba iba vinoki nimeshindwa, nilisema napita mwisho we nimezama.
Nibusu na mene kubusu, nimumu na mene kuchumu, nimumu na mene kuchumu, nibusu na mene kubusu.
Habibi usingizi ndo kitu nakosa, penzi na nikikosa ile kitu ndo kabisa silali, penzi nusu kaputi nusu mgonjwa, najifia baby. Na sindano yako ndo yanitosha kutibu yako.
Kama mende nikutali penzi kalikata na kisu kikali, mtoto upepo wa bahari anituliza gana jikuta gambali.
Na olivyo mtamu kama baby, siju mkufana nishina nani ya kumunya ya kijiti kwa kuitaja matimlo mpini.
Sweet like my heart green tea, mama you looking sexy tonight. I be the butter sweet thinking,
and she knows that what a touch is mine. Yeah, I'm in call, baby.
Kwako nimezama, penzi mpati wazima. Jeuri sina, akintafia wadina. Vya kuiba iba, vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho weni. Nibusu na mnikubusu nimumu na mnikuchumu mpenzi.
Nibusu na mnikubusu.
Kanivuruga kanichanganya sambari. Kila nampenda penda somebody, yeah, yeah. Kifuwa kajazi
huyo mtaka.
Zamani kudandi
huyo mtaka.
Chumbani tukingia
huyo mtaka.
Guwa bandi
huyo mtaka.
Zamani kuambia
huyo mtaka.
Majasti watanibia
huyo mtaka.
Naripenda tabia
huyo mtaka.
Namba yote nasinzia
huyo mtaka.
Furahia manu
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 manu manu manu manu manu manu
manu
manu manu
manu
manu manu
manu
manu manu
manu
manu manu manu manu
manu manu manu manu manu manu manu manu manu manu manu manu. Anavyo nipa mabema, usikwa na nipa tena. Sanyo mbepezi tamu, akiniita wangu wangu. Nolime kupa ofa uje kwangu. Na mkuta kajanu wa miguju. Uko nyuma kajazia, natamani kudandia. La ukweli sobandia, yote ya nanipatia.
Natamani kuambia,
unatakasi
watanibia. Naripenda tabia
uyumtaka.
Na mkara tena sinzia
uyumtaka.
Anu, 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 anu,
anu,
anu,
anu, anu,
anu, anu, anu,
anu. Breaking the show, stop.
Nitazunguka dunia nitangaze sifa zako. Uzuri wako siwezi fanya siri. Wanibebeshe kunia na zote zambi zako. Sumu yako imetawala mwili. Si mimi ni akili yangu. Si mimi ni moyo wangu. Si mimi ni mawazo yangu. Si mimi labda roho yangu.
Mimi bila we, mimi bila we, mimi bila we, si bora wangu. Mimi bila we, mimi bila we, mimi bila we, si bora wangu.
Maradhi yani kama sali, sali la mentali. Na kupenda kweli ilo liko wazi. Jua ukinitupa utanachi ya simasi. Si mimi ni akili yangu. Si mimi ni moyo wangu. Si mimi ni mawazo.
Oh,
Uganda na Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa tano.
Hold on, father, hold on, whoa, hold on. Keep calm, keep calm.
Freaky.
Come again.
Kutoka alo
Excaliba
Nilikutana na Kilimani Nairobi 2015 Kibaridi cha asubuhi Kijua faniso kikari saa tano Oh Nairobi 2015 Nikamchagua yeye Katikati ya wenzake watano ah, Nikamuomba kanio Namba Moyo ni Mungu nikampa moja She's my number, number moja Nikamuomba kaniomba namba Moyo ni Mungu nikampa moja Now she's my number, number moja Yani namaanisha kwamba Ndo tushawana Tushawana Tutushawana
Na lopepo wa bahari Alinipita kama meli Ana yumba yumba kitondosa kishenzi Oh, Mikocheni Kamfuata utadhani zombi Habari gani bona ukoloni Jina ni gani ya kasema zari Nkamwambia aje
Aje
Kamwambia kwangu ni kwake Nimshike wapi ndio aje Taka moyo wangu we wake
Watangu oja sana Kani ya tutachana Mina yeye tumesha ifana Na ichapo siku na mchana
Freaky
Yani na manisha kwamba Yoyo tutachana Na yeye Sami tuna yeye
Tushawana
Tushawana na yeye Sami tuna yeye
Kuna wakati umenifika kwenye koni Sitaki ni kuone Mara ghafla Mishu Nataka ni kuone Kwanza unaniboaga Na migu yako ya bia Kisho siku vikoromaga Kuwaga na chukia
Hizo kelele zako ni nani unampigia Wana kumaini naise kama unaniongopea
Abide by you, I abide by you Sitaki kumize shia zangu, so I abide by you
Sometimes you're wrong, but I abide by you Kingo, ilo zuri na umezidi ubaya wako Ila no I love you baby
Love you baby Wakati mwingine mdomo nitibua Sitaki kupona wala kusikia stories zako Ila no I love you baby I love you baby Kwanza unanibuaga na migu yako ya bia Kisho siku vikoromaga kuwaga na chukia
Hizo kelele zako ni
I abide by you.
I abide by you. I abide by you.
That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so
freaky the showstopper.
My heart speed up it cut out. Can you drive me just like a moto? My heart speed up it cut out. Pumping my moto. My heart speed up it cut out. Can you drive me just like a moto? My heart speed up it cut out. Pumping my moto. Can we dance to?
Me later. Trust me, my love is here forever. I'ma hold you closer, we gon' weep together. You made my life complete. What the things that you do to me. Oh baby, you're my remedy. Yeah, you're my fantasy. Come and dance with me. And I'm never breaking your heart. Because I'm licking your body,
RJ.
Come over and do it for daddy,
RJ.
I'm licking your body,
RJ.
Baby girl, I'm licking your body.
Baby girl, I'm licking your body,
RJ.
Come over and shake your daddy,
RJ.
I'm making your body,
RJ. Baby, can you make your body?
My heart speed up, me cut out. Can you drive me just like a moto? My heart speed up, me cut out. Hope in my moto. My heart speed up, me cut out. Can you drive me just like a moto? My heart speed up, me cut out.
Tight. Our love is so bright. Ever since we did unite. Once a love I cannot undo. Anything you want, just let me type you. That's why I call you my boo. Bad man, so you give me juju. Your body, they killing me, sweetie. My energizer. I can be your somebody. I can be your driver. I can be your somebody. I can be your fertilizer.
Freaky the showstopper.
Nilibisha, nilibisha, mama aliponambia. Ukipenda jeuri kwisha, leo naya shuhudia. Haya piti madakika, simu sijampigia. Yani sili kupitisha, sauti nsipo msikia. Kama kupenda, doa gaivi. Miwezenu uchizi na ugulia. Kama kupenda, doa gaivi. Mwezenu, chizi na ugulia.
kushoto kitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Kode niona, machoto kitazamana, ubaridi homa, aibu tumezidiana.
Wako kijume fanani, itangazie hadira, chuma changu kipo ndani, na kinusuru madira. Mio wa barabarani, waendesha katapila, hii debi ya watani, haina kutoka bila.
Kama kupenda, doa gaivi, miwezenu uchizi na ukulia.
African princess. Tulianza zamani Bugana tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani utoto ujana kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazimami kwa kenyanga nyanga. Nikimona joto majesho kulowana, na data mazimami mtoto wa mama. Yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mimoyo wangu ti 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 ti. Wali mwangu wa wapendi washa semaga mengi, eti naweza kukuchiti, kukuchiti.
Ah, my totori, oh totori, totori. Ah, my totori, oh totori, totori. Ah, my totori, oh totori, totori.
Kupendea wewe ujisiki, hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao ya punguzi pawa. Watamaliza waganga na manami, hata wako gema dawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao ya punguzi pawa.
Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine walita kimema, story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
analipenda tu.
Iwe jumani, iwe jikoni, ni mahabafu. Najisema love you,
I love you too. Na ndoma,
yana noga mapenzi, ni matamu mapenzi. Ni moyo wangu ti 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 ti.
Wali mwengwa wapendi, washa sema agamengi. Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
DJ Freaky. Follow him on Facebook and Instagram at DJ Freaky KE. DJ Freaky KE. DJ Freaky KE. DJ Freaky KE. DJ Freaky KE.
It's Kaniba.
Mapenzi ya kianzi ya tep, kazi kubwa ni kumaintain. Isha toka na dema gomen, tukaja kumwaga na miko chin. Nikaripita gini na gini na gini na gini na gini. Hakuna licho genza ya pen.
Sasi ukai tulie.
Nimeiweka reani roho yangu mimi. Penzi ni mitiani kila siku mimi.
They told me love is work of magic.
Mimi,
I've been praying for something like this. Waiting, wait sana. Make so many wishes. Kusiku na mchana. Make so many wishes. Some people told me that is not existing. Unota ndoto za mchana vipi. Kunyo maji kwaza pumzika kwa kiti. No with the booms. That's love that's not existing.
Nimenda West Africa, I'm looking for love. They told me love don't live here. I've been to South and North, the desperate for love. Napisha na napita njia.
East to Central Africa, wapi kuna love. Kila night mood is here. I close around the world, we seeking for the love. Little me love, don't leave fear.
Niseme sina bahati ama mambo hayanyoka, naye mtaka simpati, labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela, nipunguze usela, mana mapenzi na usela, nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela, nipunguze usela, mana mapenzi na usela, nikutia chumvi kwenye pera.
Kutafuta pesa sishindi kwa chia zote haso nasichua, ila mapenzi ndeno nizusua, na ikipanda kichwa ninalizingua sana. Na kunywa pombe kali kundani maini naungua, nafuta sigara na choma kifua, yote mapenzi ndeno nizumbua sana.
Oh mapenzi kilio, nenda waulize wezio, ni mdudu asikiwa kikungata usikila yoyote. Oh, oh, oh kilio, nenda waulize wezio, ni mdudu asikiwa kikungata usikila yoyote.
Nimeenda West Africa, I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North, they desperate for love. Napisha na napita njia. East to Central Africa, wapi kuna love. Kila night mood is here. I close around the world, I'm seeking for the love. They tell me love don't live here.
Niseme sina bahati ama mambo hayanyoka, naye mtaka simpati, labda tatizo ni nyoka. Mausela, usela, nipunguze usela, mana mapenzi na usela, nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela, nipunguze usela, mana mapenzi na usela, nikutia chumvi kwenye pera.
You're in the mix with DJ Freaky. Follow him on Facebook and Instagram at DJ Freaky KE.
Showstopper.
Classic music. Classic music.